Ụmụ ọma Ebonyi Brothers.
Ụmụ ọma Ebonyi.
Asidi foge ya lulu, abuji usanu. Na wata malifenu, na zini ya kuzeli ya kesi ebutazunu. Obu iku ubosi, nna nye mazu kanta. Umuoma Ebonyi Development Association. Na Onitsha, Anambra State inu.
Ụmụ ọma Ebonyi Development Association na Onitsha Anambra State nu. Anyị nwe jamaatụ na Libo niile. Obi nwanne ka iji bili nu. Ọchịchọ bịa anyị webụ nu. Ọdịlị nwoke mma ya dịkwalụ nwaanyị mmanụ n'enu wanụ. Anyị nwe na-ekenezi nu. Olisa kelu wanile. Maka ihe ọma niile nke ọ na-emela anyị bụ ụmụ Ebonyi nu. Ọkwa ndị na-eme ngala na ha bụ ụzọ nu. Ọgwọ ọbụazị ha bezi azụ nu. Okwu ụmụ ọma Ebonyi nakwa Igbo niile. Bụ ka anyị nwere obi nwanne nu. Maka na anyụkọ mamịlị ọnụ. Ọgwọ ụfụfụ nu. Ndị bụ anyị ndị Ebonyi State nu. Ụmụ ọma ekene. Ndị ọma na anyị bụ nwanne. Jee na Libo niile. Na Naịjirịa niile. Ị ga-ahụ ụmụ ọma Ebonyi. Ibe ji malụ ụmụ ọma Ebonyi bụ na anyị na-emafụma. Ibe ji malụ ụmụ ọma Ebonyi bụ na anyị na-akpọta akpọtụ nu. Ya bụ logo defele ka anyị na-ele. Maọbụ moto pasi ka anyị na-ele. Ife ọ bụ na anyị tinyela aka. Inezi anyị fụ na anyị na-aga n'ilu.
Onye na-ekwopụ ya nwere ivọ na-eme. Bonny 001 Et ça ne linke ya Toye ça ne linke ya Et ça ne linke yo togunu Jiva ma kouwa mama Aname kumaka Honorable Chief Amechi Michael Mpuma Amako Eza nelike ya one wangole Ezi wafo kesi ugochi Eza igu na inya baluku government no Kea ponyi state webya The Chief Executive Officer The Livingstone Investment Nigeria Limited Oya bo the national president Uke umo me bonyi development association Nanem president you know Chifana ko bilikwa Kayiba ye nunu nizembo nunu Kayije kene ezi wanyi musilike nu Mwe bonyi jie monu Ozi bondu mwa mama Ozi bondu onyo mamu ni gadio
Ozi bondu ni gadio Ozi bondu ni gadio
Aneme kumaka
Ozi bondu ni gadio
Chi, mwabeze eba
Ozi bondu ni
gadio Ozi bondu nkizizi na ijambonu
Ozi bondu ni gadio
Ngedi na okulu ohuku
Ozi bondu ni gadio
Ukeboni state Oyabo, the Chief Executive Officer Uke Blessed Eno International Ndi na humaka tubo chaja Nudobuli cholo ya no Na old motos papers Bo, Anambra State, you know Oyabo, the Vice President Uke Umome Bonyi Development Association Anambra State, you know
Onyo mani adio
Ungwe nukanyi kene Oke mwa akane delu wakukonu Aname kumaka Chief David Ochie Wanigo Oke mwani zilande Muko mamu silikenu Na iwegu izi Ngedi neboji state inu Onye jego achintegonu Na old motos papers Mpo Anambra state inu The National Secretary Uke Umome Bonyi Development Association Kanyi banyenu nado kabinu Kanyi jekene Dr. Friday Mwete Moko manyi jimanu Onye ne kwoku ya mweli foneme Uwe finanye lugo nyoma nidima Kaya webulu Dr. Friday Michael Wede Uwefi nanyelugu Wan Budi Managing Director Nanyelugu Pharmacy Limited Nonicha Anambra State Ezi wansindo kapi bagu webya The National Assistant Secretary Uke Umome Bonyi Development Association Nanambra State Uwe Fina Nyelugo Bilikwa Kanyi Kulo Tokeneze Nuo Usegeru Onye
Pamba, ni mu mo me bonio.
Onya ine kumaka ya webolo. Honorable Stephen Obana Mbam. Usegeru. Mukoma musilikeno. Na alibarugu ibeko. Kedina izi luku government keponi state no. Oya bo the chief executive officer. Ke blesses Ivo associate Nigeria. Undi mwelo anodo na old motors papers mpo Anambra state no. Oya bo the financial secretary. Ke umome ponyi development association. Nanambrano. Kanyi kenenu hotogunu. Onyoma si nkumoro mbaluku webia. Uwe si ego cholu honu mekene. Tonu yo uwe fi ego cholu nunu wano. Uwe fi ego cholu. Afudim bafogolo gimi ano. Onya ine kumaka ya webono. Chief Emmanuel Mwibo Ochinku. Uwefi ego jolo. Wanu Zealand. Ezi mwamu silikeno. Na mbaluku inyimegu. Dina izi luku government nukeponyi state. Onyebu yabu the chairman chief executive. Uke Imasi Welding and Construction Company. Na number state no. Oya wo de bego. Uke umome ponyi development association. Onye moya delimano. Mambalado dina ima pipono kanje kenezi o imamano asia ponu o moko me bonyi jemanu o onye ine kumaga ya bolo honorable innocent oko asia ponu. Na amoku amambalade na afipo local government no nke Ebonyi state. Oya bu the director nke Trucent Aluminium and Roof Tiles installer na Onitsha Anambra state no. Oya bu the public relations officer ke umome Ebonyi development association na Anambra. Kunienu kanyikene obele nwa nemesi fikenu dezulu of Africa unyomo ya dilima onu nekulibo nine. Zulu of Africa, onyomanu.
Zulu of Africa.
Ana mekumaka.
Zulu of Africa.
Barista Obonna Okechukwu Mwibo.
Zulu of Africa.
Zulu of Africa. Ezi mwamu selikano. Na nkumoro dina mbaluku community no. Na izi luku government nke Ebonyi state ya ino. Oya bo the legal advisor nke umome Ebonyi development association. Onya moya delemano. Mama, what's on
onya nazi una biaruela onya masi eza umwa gali ubanye mubia onye ne kwoku ya webolo Julius onye buchi onye bode chief executive officer nke Sozuma Global Construction Enterprises Okwazi Abudi Director nke Soprochukwu Motors Worldwide Ezi Nwamu Silikeno na Eza Umuhwale Ugwenyim nke di na Ishelulukwu Government nke Ebonyi State no. Owu Member Board of Trustee nke Umuhwale Ebonyi Development Association na Anambra Chief Bilikwo Dupwa Numaka Onu Nekulo Lanine Oya Ine Kwoku Yabolo Barista Jude Mwiboko Ezi Mwesindubala Namachi Dina Bakali Kiluku Government Kebonyi State The legal advisor, the Umuhwale Ebonyi Development Association, Nanambra. Oke mwai jaje mbano, onu mekene. Kaitu wali ya kaikenenu, oburiga mwego. Aiwene kuzinu maka Mr. Uche Nambam Nnabwenyi Onyebu Yabode National Chief Provost 1 Nke Umuhwale Ebonyi Development Association na Anambra Oke mwa Kene, oke madwa yije bamba, nizi nodo nile Aname kumaka, eti okwe di okwe, poka yije jemba Eti okwe di okwe, eti okwe di okwe, wokama Aname kumaka, Chief Paul Ubonaya Abe Let's your way, Rio Queno Let's your way, Rio Queno Onye Budila on Motors Papers Let's your way, Rio Na Mbuka Mpo Anambra State Let's your way, Rio Queno Okwaya bo youth leader Eno Let's your way, Rio Queno Always in one force On one we beg we see with ya Let's your way, Billy Kwa Kanyi banye zenu na ke zenu o Kanyi kene chifoka yome Tonu ya oka yome Oka ome Odogu oka ome Oka ome Onye ine kwoku ya webolo Chief, Awoze Steven Naogo Oka ome wa na ke ze Oka ome Onye bode managing director Nna ogo e merchandise Akaneme obi ubala na mbuka Crankshack ne lubele gisinu Ezi nwa musilikenu Na abulo iyoji akese Dina Ivoluku government no Kebonyi state Onyama ikadike chinu Kaike Neno Honorable Samson Chinedu Ogoye Igwe Kosi Sonye Wan Ezi Mwamu Silikeno
Nande benyiba Kedi na bakali ki luku government Nke bonyi state Oya bo the chief executive officer Nke blessed young star investment No nicha anambra state you know Nke putila on all kinds of plates Na obofele market on nicha anambra state you know Abu member, Umu Mebonyi Development Association. Kedukwa Numaka. Mr. Stephen Iboko. Ovele Wane Bagumbo. Ezi Mwasi Omwenwea Village. Nambaluku di Niziluku Government Webia. Onye Budila on all kinds of motor spare parts. Na old motor spare parts for Anambra State. All women buy you know. Kaitu Aliakene. Honorable Uchenna Ofoke. Arana Zuma One Nizi Nation. Abanyim Iboko Dina izi luku government Nke bonyi state webia Oya bu di director Nke Uche Mark Investment Nigeria No nicha Anambra state Obu member Umome Bonyi Development Association Onyo ya delima Kaiche kaikene Oke mwa Siwe kwisi webia Haneme kumaka Chivaba choko mwa Unyomo ya dilima Chiseki zeki divo fisa Abatiko Nigeria Limited Moko manyi jimano Ni mumo mebonyo Chief Albert Okonkwo Oke Wandizi Kedukwa Numaka Honorable Barrister Kevin Sonny Oguchi 001 of Okuku Ezi Mwasi Ejirike e Washingo No Huku Loku Government in Kebo in State no. Awu Legal Advisor ino Kayi Bago Sienu ni Zana Tunu Kayi Jengene Odo Mwanyi Jabambaye Onyo Mani Boniye Onye ine koku ya webolo Sa, sonde ude Oke mwa musilike no Na izanot local government Kebo nyi state Oya bo the chief executive officer Nge se yot Nigeria limited Omu member, Omu Mebonyi Development Association Nanambra State no. Agwike Kedukwa Numaka Mr. Sunday Ugama Mwaka Mwa Budi Managing Director Mwa Japanese Automobile Na po Anambra State no. Omu member you know. Kaitu wale nukeneze no togunu Oki ikizizi na mwejogu onyoma Onyane kuku ya no wawelifa neme Aiwene kuzinu maka Mr. Simeon Onwe Bwevi Ezanika. Oyabo the manager, Ketonis Oil and Gas Industry Limited. Oh woman by no. Kaiwa kozienu niza sautunu. Kaije kene, odo wa ija bamba. Anembe kumaka. Chief Chombosko Ekechi. The Lord Mayor. Onyebu the Chairman, Chief Executive Officer. Nke Bosco Star Rising Enterprises Nigeria Limited. Nanambra State. Ezi Wamusili Keno. Na Eziga Idebia. Eza South Local Government. Kepo Yusetia Eno. Omu Mepa, Omu Mepo Nyi Development Association. Onyuto. Kamuje kene, odumwa nyije manuwe, nalizi nodo nine. Wene kuzimaka, Chief Francis Ogu, Bantu Flesh. Ezi mwafo, kesi wegu nugu, nonu kwegu dina bakaliki luku government webia. Managing Director, FMO Enterprises, Nonicha Anambra State. Undi na huma ka Grain Seeds, na Mpa Market. Awu memba ino. Kedu kwa numaka. Engineer Joseph Alosie. Ezi wansi otu benyim. Uma ulara eza not local government. Kepo nyi state webia. Na Enugu Onisha Expressway. Ogunike Anambra State. Kina wambono. Mechanical engineer onu mekele. Kedu kwa numaka. Engineer Ejike Ugo. Eze Binugu. Umwa musilikeno. Na Eza Umuhwali. Ishenu luku government. Kebonyi state ya eno. Awu memba. Umu omeponyi development association. Na Anambra State no. Kaitu wali akene, Mr. Iwe Bike FM, Iwe Best Worldwide. Ezi mwesi onu wako, Iwe Wizi, Kedine Bonyi State Webia. Awu memba, Umu memba, Bonyi Development Association, Nanambra State. Mr. Wibo Samuel Iboji. Mwana Wulumbo Onaga Nilu. Ezi Wafosi Nkumoro. Na Izi Luku Government no. Kedi ni mebo nyi state. Awu memba eno. Kaikene no ezi oye mono. Mr. Udochukwu Abom. Ichie Umela Hawan. Ezi mwesi Amaku Anisha. Kedi na Abakali Kiluku Government. Nime Bonyi State no. Akaneme Printing Nodisha. Awu memba Umu Ome Bonyi Development Association. Nanambra no. Kaitu Wali Akene. Mr. Chichoke Michael Otta, man of generosity. Umwa musilikenu, na nchoko iwegu, izi luku government inu, kedi ni mebo nyi state. Onyebu yebu the managing director, Nke Jesus the Healer Medical,
and cosmetics. Now, well, Ogidi, Anambra State. A woman by no. Kayuka Columbe, why no? By no, but Kaija can no member. Chief, Opala, Jeremiah, Onyekwelu. Oh, member. The Chief Executive Officer. J.O. Onyekwelu Investments Nigeria. Undi Budila on all kinds of plywood. Na Ogunike Plywood Market, Nanambra State. Kaikene, Mr. Godwin Ogoloku. Esi Mwasi, Iwagu Onwako. Kedi Nisi Luku Government. Umomeboni Development Association. Kedumaka, Mr. Chinedu Okoye. Managing Director, Chinedu Motors Nigeria. Eziwakwa Musilikenu. Nakiwagwizi, Kedini Meboni State Yaino. Baloba, anyi hanondo kubi kundi na balava, biko donu bayalo. Je na libo nile, na Nigeria nile, iga umo mebo nyo. Ibe di malu mo mebo nyi puna nyi ne mafoma. Ibe di malu mo mebo nyi puna nyi na bota potunu. Yabulogo de fele kainele, wabu moto pasi kainele. Ifa puna nyi tinye laga, inezi anyi funa nyi naganilu. Umome bonyo, umome bonyo. Yeah.